Tola zaka nkudisenze kali kubyo mpadde nikuwachi nze nkusime kali kumira kali mukange kali kumira mama wange kali nyamba pemi kwane mirunji kali Mukama yamba, nae mukama sasira yamba Zizenga wendi mukama yamba, nebirunji yongera yamba Tule na vana wa mukama yamba
Mwesoreza kwetumbira
Bonyokulo tanzijamu miloto, nae mukama sasira yamba Bonyokukaba mukama kaba, nebirunji yongera Zizenga wendi lero Lelo, 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 amaziga manji, lelo Amaziga manji, lelo, twagala na masanyi tukalabe, lelo Mukama mulungi ebanga, kamusinzenga, bangali wati Toyagala maziga, toyagala bulumi, oyagala kunyumirwa nga watali butego Oyagala masanyu, oyagala bulamu, oyagala kubera nga bali amazikuba Oyagala masanyu, oyagala bulamu, wekeneyo ewa mukama yagabo bulamu Nae mukama sasira, yamba, zizenga bwendi mukama yamba Nebirungi yongera, yamba, tule na bana wa mukama yamba
Mwesore sangwe tondera
Bonyo kulota nsijamu biloto
Nae mukama sasira,
yamba, bonyo kukama